Funky Mamba on the beat.
Kama bahati sandakara oi, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Aina majoto, aina kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby we wa moto, wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia wendo bebe nataka. We ninguni wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu material no haja ya talaka. Tunao, tunao. Wacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. No hatari, achana nao. No meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto. Kwenye maisha yangu amani itawale, itawale. Kwa chaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.